anti party we mami ali feikulu na le filo kupeba cause nali no mungulo akatina elo plus no white pamulu ya dama days wale sangwa na bakayi bambi na le monati wali tomeleka lyo lutambi winda bwa muchalo mwafula masambi tetim filo kutunganyana nebo ndi musambi te wasumine Joseph yali minine kufyobe nali mwine wale mpano wiminine kulanda femu chine ngetumba na pine muliwebo na le mona mo maria pili chine.